GCN Records.
Tikani mara mara maza maza piti mangere nangu mare. Tikani kama kama katu kani dogi kama ngele beketu yo. Yeah.